denhousenambia.com.
Banyote, banyote, Athaboy, Banyotian Banks, Banyotic Nigga, Banyote, Limputu, Banyote, Leopi, Banyote, Pretty Bills, Banyote, Fallujah, Banyote, Toski, Toski, Dapo Jumbo, he's a Dapo Jumbo, Dapo Jumbo, he's a Dapo Jumbo, Dapo Jumbo, he's a Dapo Jumbo, Dapo Jumbo, he's a Dapo Jumbo. Wafika banyote ya suwe ya musicali, ni karibu kari as I was. Lirikali, ni karibu kari as I was. Stage wake, ni karibu kari as I was. Musicali ndine nyote, me umu musiki nziva nzaka beura nga tangote. Nachoka kutari paliwa bro wa muzambia zininga shote. Liriko soja li upia buliki na chosako kasote. Kovwela banyote. Chaka zapato kabili, not na mabili vili. Kasa pato kabiri, onda kwa pela banyote. Leka viri mbavirire, onda kwa pela banyote. Biri, leka viri mbavirire, onda kwa pela banyote.
Koni hapa manzi, fulu wa tombo. Liza dabo jombo, jifuno pangi wa fulu mkombo. Nikuliza dabo jombo, toskid ni shilombo. Na bwera foot na vilombo. Kapena mabasi, niponya fatality, ndishi ni kombo. Ukadiza dabo jombo, yue na inensation ya tubo. Tiwi na mulungu wati wini siratumo. So that to hate, to hate more. Liza dabo jombo, as you way ni kuponda olo ulipea.
Dabo jombo, liza dabo jombo. 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 Wafika banyote ya suwe ya. Musicali, ni karibu kari as I was. Lirikali, ni karibu kari as I was.
Siga muhudyo baligo kalago swilila mbuli mwana wa matuya yebo kala pelego telela osagia sana kutelela mbuli nga iwe tipweteka vinyogo batija waswega kukaliga na nikunyoweka mkani na negosebo kulibe voyamba kukamba no kwantibwela na pisito panga tibisa mubovelo teka ponye saweponda left or right the order langa tosiga machosa swebo tuyo wabukonda
liza dabo jombo kari wakumana na musiko misaya isivika kuno wo ndi diseti nangana mikuti uza pita kweswa iziva wakumao zina yanga gero akwalemba pa malai zina zimepo from day one zina sirepo from day one ndine nina pangarapa uja mumangala mungotasha kwani musicali ndine ninja kunidia pa beat nkulimba I'm a 5-star ghetto soldier so kaniona jombo fani goliza
onda dapo jombo liza dapo jombo dapo jombo liza dapo jombo dapo jombo. He's a Dapo Jumbo. He's a Dapo Jumbo. Wafika banyote ya suwe ya. Musicali, ni karibu kari as I was. Lirikali, ni karibu kari as I was. Stay quick, ni karibu kari as I was.
I'm so fly, naked, ain't got time for no vacay. I started broke like JK, so I hustle hard for my payday. Like me, I'm blessed, yes, I'm still running this rap-ish. I'm still running this rap-ish. Liza dabo jumbo, ni haso che mubongo. I was meant for this, so say ni funi kana promo. Liza dabo jumbo, mwapanga badi chongo. Leka itunte kulibe wanona chongo.
5 stars in the military, hardcore even physically. Niggas drop when I bring the bass down, I'm killing them really good. They do the dash while we chasing the paper, we kill them spiritually. Whether I'm local or mentally, this step my nigga I'm ready for war. Hush now, let the boss speak, disrespect get a nosebleed. Money long like an ostrich, my shoe size, niggas don't fit. Check the scores on my SAT, get out my way ASAP. We killing more in the hunting spree, my army table getting dinner for free.
Dapo Jumbo, he's a Dapo Jumbo. 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 Wafika banyote ya suwe ya. Musicali, ni karibu kari as I was. Lirikali, ni karibu kari as I was. Atishali, ni karibu kari as I was.
Balut, liza jumbo, wange na mungondo. Perete, 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 nikuliza tepelete. Chosapo kwendo wa magazini, vanga kukwempe. Liza jumbo, wakuma na bene. Tosa chigwela, woyo sanileme. Nisema savo kuja biti ndi sevene. Na venangu timu tuntachava gwila. Ufuno nyoza bati ndise ukabila.
Ukantolo malisha dapo jombo. Mugemu na wela tfukushfulo ya choko nitia gambo. Santidi ya wea wapondo wa wela ziwe elu. I'm not afraid jits vere sineka na kuntola iwe. Ndise mamfu umutipase we. Lisha dapo jombo ni kupase mwe. Chilling with master gang. Chosa hapa nzoto sakuzeri za uge. Weo ni pende, so ni pende, neo ni weo. Lisha dapo jombo. Back up unyo sane na vase vente valimbo. Chick nigga.
Dapo jombo. Lisha dapo jombo. Dapo jombo. He's a double jumbo. Double jumbo. He's a double jumbo. Double jumbo. He's a double jumbo. Bafika banyote ya suwe ya. Musically, ni karimu kari as I was. Lyrically, ni karimu kari as I was. Stage wake, ni karimu kari as I was.
Young Feroz, Geno Diras, Chibata, Uncle Chipeta Adwea. Boss, boss. Uncle Chipeta Family Boutique. Uncle Jonathan Jolajo.
Nibanyote
Fumuna Future. Chiknika Faluja the Future.
Washimeme
Ena Vega. Noah Bone. Triple S. One Grandzani Muzukuru wa Snoya.
Bali Bali
Shingosh Master. Nyote Gangster
Lomba.
Kampala Doski.
Biddy Bills, People Do, Lil B, Dog Mega. Yeah.
Bachireka, Izibi Kabantota Mazaneka.
These are ghetto vibes.
Daria Kale.
Lamia.com.